Sanibonani njani? Ngizosho nje ukuthi inwele sezikhulile. Yes, ayikhulile. Guys, andiyazi abaningi beni ukuthi umkhaba bengithatha ikhaba. But uma ungayenza lezi zinto engizokutshela zona, uzoba so. Uzoba so. Because le nto le ithatha ishape yakho yonke. Ikwenze ngathi angazi umdala ugogo kabani, angazi kuba nento enzakalayo nje. So mina angiluzangi iweight. Ne. Angiluzangi iweight. Cause into engiyenzayo ngidila nomkhaba, ngitargeta umkhaba. But abantu abaningi la ku TikTok ama-coach bazokutshela ukuthi uma wenza kumele uqale wehle emzimbeni. Abanye bakutshela ukuthi uma wenza into oyenzayo umzimba wakho wo oshoyo ukuthi ufuna ukutargeta kuphi nendawo la okunamafutha khona. Yabo into enjalo. So mina njengoba kusona ngiyabona vele like nguyekile, like angazi, but awukaka understand. But manje yabo, cause mina isisombe siqala la singathi yo angazi she. So manje ukuthi angikwazi ukuvula like mina ngisolo umuntu okuveza izinto zami yabo. But yeah, ungaphuzi cold drink at all inkosami. Ungaphuzi utshwala, yeka utshwala. Uma ufuna ukubona i-change nyana, awuhlale nje 2 weeks 3 weeks ungaphuzi utshwala, uzobona. Because I'm living the proof of that. Ungadli istachi ipapa mina sengina 7 days 7 days, 8 days. Bengilidla lesasikhathi ngiqala kancane kancane. Ngathi awuthi ngilikhathe complete ngibone. Awufi uma ungadlangi papa. So ngiyidlela nje lapho ekuseni ngivuke ngiyenze maybe noma ngadla ngabo 8, 9 is fine. But ngidle nje i-small portion, maybe jungle oats, maybe nje ngiphuza amanzi, mhlawumbe ngithi fruitinyana, yebo, into enjalo. Isinkwa uma singekho esi-brown, esi-white, ngiyasitoaster. Bese-ke ngifake. Uma ngiqala vele bengathi ngiyahlukumezeka emhlabeni, mina ngeke ngize ngiyikhone le mpilo. But ngithe uma ngiyenza, angifuni ukunitshela uma ngasho. Ngisho noma ngigqokile nje, kuyabonakala ukuthi noma kungekho kuningi okokuhlala, but le nto le iyadistibhana, ithatha ishape yakho yonke. Ugcine sungathi uyatshopela kanje, inangi-understand. Abayaziyo bayayazi abanomkhaba loyo ofuna lo. Wenze nalama-exercise nyana nje. Uma ufuna ukuthi ingabhori le nto, ungayenzi la ma-exercise kuma sekumele ulale phansi uvuke wenze izinto. Yenza la ukuthi uyama, mhlambe wenza bo yabo into enjalo kanje. So wenza bo like so yabo count up to 30. Ubuye count up to 30, into engizenzayo zona lezi. I understand kanje, so kanje usichallenge nje uthi 30 ngelanga. Uthi I understand into enjalo nale. Yiyona into engiyenzayo, ngiyenza ngimile. Cause into sekumele ngiqale ngithi ngiyenze, ngingaboni ukuthi zizongihlula. But uma ungayenza le, number one, yenza le ngitshela yona uthi one. Inyawo eli-one ukhantanje uthi one, uthi two, until 30 or 50 if uyakhona. Eyawisi two uthi one, two, yabo, three, understand? Bese le uthi one, two, three, until 50 or 30. Nala same uzoyizwa lento uzobona umehluko, and uzoyizwa ukuthi kuyashisa la, even la you building, even la, yeah, understand, in danger. Enye bese yiyona leso, bese leso. Then after lapho done for the day, angisho nifana nami uyivile, then lapho bese you are done for the day. Uzobona, check wena the confident, check wena, yeah. And enye into futhi, work on yourself, yeah, work on yourself. Uzoba right hana, phuza amanzi. Ungalithinti ishukela, ushukela ungawuthinti. Ngisho noma uphuza itiya, angazwenza kanjani. Phuza ikofi liplain lingana ushukela. Ungasikwiza nyani ilemon lapho. Udle kawuthungelanga. Uma kukhona ludle kawu-3, but kancane uzobona. Ungasifakile ipressure nje kancane kancane uzobona. And uma uyenza le nto ungatsheli abantu, uthole ukuthi utshela umngane wakho, utshela angazi, so uyaphosta ku-family group ukuthi mina ngifuna ukwenza into eso. Khona bazokudiscourage. Or in just yenze ibe within wena. Bese faka umsebenzi lapho. Uzobona umehluko 2 weeks. Uzobona umehluko. Now, nas. Nge-1 month, angazi usho ukuthi uzobuka ukuthi. Na, themba mina, ngitshelwa yini. Nas. Thank you. Akucishe ngakhohlwa, because yazini, uma ungathi akuqaci kahle, so yimi ikhaba sekuyini. Noma uhamba nomyeni wakho, kuba ngathi umyeni wakho uhamba nogogo wakho, noma mamakhe. So sibheke nje spilling ithathi isithombe uzishuthe usibheke or ume spilling usibheke ume kanje front ubheke ume kanje front ubheke bese uyibuza ukuthi uyayithanda lento oyibona uma ungabona nje zithi cha yenza into engiyitshelayo mara uma ungabona zithi eh ayihlala unjalo but nje uma usala uthi 40 years ke wena kule age nguyo osemuva kancane uyofika ukhathele two minutes bese yilapho ke uzwa abantu abadala bathi umuntu oshesha aguge phakathi kwendoda nomfazi umuntu wesifazane yizo zona lezi yebo okay ngiyabonga thank you.